picha ya kalalu yumbo Mungu na rero lake na leumba kila kindo kicha kaumba ardhi kaumba mlima bahari na mto yose alafu kaumba kila kindo samaki ipo mlingeni shindee ipo ruweni na wanyama wose Mungu na lelukunda kwa maoko hake kadhumba usu na kila kindo kicha.